Elvis.
Kutoka getoni tulakuja na his wasikaji toka tangu hata wana beef yule wale na wengine faraya alipo pretend mwanamke wake okay. Sister vipi na ite nani you look so fresh and ready for party njo kwamba leo nimebamba na hii kubadilisa toka bongo alisupe vyani DJ vipi ungeza bass style ya chibongo jana club kikwambwa utanipiga mikasi pole mama this is bongo nalingala this is bongo pole baba this is bongo naweka sila chine na First of all, get a beef in me, man. I ain't give a damn. I'ma beef you back. Now I'm in the game, cause I run the street. Nigga, you cross my line, I'ma blow you head. Switch on my card when you beef in me, man. I'ma play you head. Yes, nipo tayari nasema nipo tayari hata miombe batu sasa. I'ma break you down. Yes, make go back in the PJ. Kubala kini brother mingani. I'ma kick you down. First of all, I'm a wild in the game. These niggas wanna be, but they will never be me. Yes, that's for the respect. I'm myself, nigga. You play with me, I'ma take you down. PJ bimba nasema PJ, man. I'm back to you, nigga. I'm back to my team. PJ nimepika. Twende pamoja ndani ya club, let's party. Nikona juu, nikona juu, nikona juu, nikona juu. PJ nimepika. Twende pamoja ndani ya club, let's party. Nikona juu, nikona juu, nikona juu, nikona juu. Kutoka getoni tulakuja na his wasikaji toka tangu hata wana beef yule wale na wengine faraya alipo pretend mwanamke wake okay. Sister vipi na ite nani you look so fresh and ready for party njo kwamba leo nimebamba na hii kubadilisa toka bongo alisupe vyani DJ vipi ungeza bass style ya chibongo jana club kikwambwa utanipiga mikasi pole mama this is bongo nalingala this is bongo pole baba this is bongo naweka sila chine na kipani Twende pamoja ndani ya club, let's party. Nikona juu, nikona juu, nikona juu, nikona juu. PJ nimepika. Twende pamoja ndani ya club, let's party. Nikona juu, nikona juu, nikona juu, nikona juu. PJ nimepika. Twende pamoja ndani ya club, let's party. Nikona juu, nikona juu, nikona juu, nikona juu. PJ nimepika. Twende pamoja ndani ya club, let's party. Nikona juu, nikona juu, nikona juu, nikona juu.